Wabada
Arijana
Wabada
Arijana
Wabada
Arijana
Suwabada
Arijana
Aye Suwabada
Arijana
So Debu Wabada
Arijana
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 Cha Arijana
Arijana
Kililide
Arijana
Kililomu
Arijana
Kilichiganwa Sawama,
Arijana,
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 Arijana, Madame Signor,
Arijana,
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 Kilili,
Arijana,
Asawama,
Arijana,
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 Sabialo, Wagwani Dulinyana, Esoga Egege, Nga Wagwani Dulinya, Oguanina, Wanya Ibia, Egwani Ifuma, Namubrami Isoda, Benininda, Ningana Isoda, Ningana Adenwa, Aden Mariam, Aden Ezekiel, Aden Jeremiah, Aden Daniel. And then Sophoni,
Arijana,
Mogobu Arijana, Sereyesu, Sabialo, Wagwani Dulinyana, Wagwani Gesile Ibia,
Arijana,
Oh, Sereyesu, Sabialo, Wagwani Dulinyana,
Mogobu
Kalabuoro,
Kwane
Emuyesu,
Arijana,
Dengedinini, 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 Dangalam fara
Arijana
Mogobu Arijana
Mogobu
Arijana Mogobu
Arijana
Mogobu
Arijana
Arijana.